Test it on the beat, ho.
Re tseletse di nyontsang. Eish. Re tseletse I bompang. Re tseletse I gongkang. Don't touch when we talk blumda. Re tseletse I trompang. Re tseletse di nyontsang. Eish. Re tseletse I bompang. Re tseletse I gongkang. Don't touch when we talk blumda. Re tseletse I trompang. Re tseletse di nyontsang.
Hey, re tseletse di morsa. Hey, hey, re tseletse di nyontsa.
Re tseletse I khantsa. Manyora ba tshuga re tsena ba itse ga donsa. Hlompho le hlompha le dira yang, yang nyalo. Easy ka kicken baboza ya manyalo. U busy u senda di text le makwalo. Easy bitsa bo sweetie batlekwano. Batlekwano bafana ba nyontsa. E balasta e kimchi no I chencha so ha di kopa
re tseletse di nyontsa eish re tseletse I bompang tseletse I gongkang don't touch when we talk blumda tseletse I trompang tseletse di nyontsa eish re tseletse I bompang tseletse I gongkang don't touch when we talk blumda tseletse I trompang re tseletse di nyontsa
eish. Hey, re tseletse di morsa. Hey, hey, re tseletse di nyontsa.
Tseletsa skomplas, tseletsa strachele na los ga, tseletsa sa comply. Like I said, go die, nye ke kogi pota inga gar. New whip, no pie, 2-6 don't lie, loose lip, close mouth. New drip, no I don't do Gucci, do relopo, do you low life. Ritzeletze snangita, le shayi namban balance na matete kwan. Ritzeletze silenge ya chelete, wena u tseletze silenge ya chelete. Murskonde igunin in fortan, koban khola nge tese ngame. Tutop ya skuben ya bong, alkoholi koten tonte blind.
Ritzeletze di nyonsa, eish. Re tseletse I bompang, tseletse I gongkang don't touch when we talk blumda, tseletse I trompang, tseletse di nyontsa. Eish. Re tseletse I bompang, tseletse I gongkang don't touch when we talk blumda, tseletse I trompang, tseletse di nyontsa.
Eish. Hey. Re tseletse di morsa. Hey. Hey. Re tseletse di nyontsa. Hey, tseletse di morsa. Tseletsa di wrong grass, need my money content. He fuck me so sedum ja. Ayy, but don't die. I'ma tell you one thing. Where your girl, she gon' need a dumb box. Yeah, vele sham khet. Tall thing from Natal, veling's on bed. Ball is in my court, I'm belling on vet. Ball is in my court, I'm belling no. Next week, Kim, check him out Something about me, you can't let it go, let it go. Bona wiz, raza kha, begilos, begilos. Hey, mangat, re tseletsa di donta. Fresh boys, tseletse di nyontsa.
Re tseletse di nyontsa. Eish. Re tseletse I bompang, tseletse I gongkang. Don't touch when we talk blumda. Tseletse I trompang, tseletse di nyontsa. Eish. Re tseletse I bompang, tseletse I gongkang. Don't touch when we talk blumda. Tseletse I trompang, tseletse di nyontsa.
Hey, hey, re tseletse di morsa. Hey, hey, re tseletse di nyontsa.
Pass it on the beat.